fully bad on the fire.
Yeah. Hope you're ready.
Samir.
Yeah.
Dictator,
to stick,
no time for the vibrator, the pussy weird, no time for the sandpaper when she ride. Me fuck, but me come later. Skinny girl, mommy tell me to stay away from ya. Girl, shift the panty to the left. Let me take the stick, inject between your leg. Me know me dirty, but me know me talking sense. And if you think me wrong, your life because of sex. Yeah. Belly do the dance. Only pretty girl a shine. Feeling tepa lazy after fucking so me burn. Sweet BDTs, injections so me come. Love it in, when me slide pan your pool. Bombo be the clat, na bado bombo ni pussy. Addicted na njwanga na kondiko pussy ni juicy. Nasikia kanaitwa karo kumbe sister Kenny Lucy. Chodi na kata glando choche ni pate ma pussy. Aye. When we fuck you get pain, baby me ya go blame. Me still need some pain, what I want me fi feel. When we fuck you get pain, baby me ya go blame. Me still need some pain, what I want me fi feel.
Chuna ni maliza na figa yako ya chupa mtani. Ukipita unawacha tuka pussy. Na baki wana shtuka ati lilisha pendangwa. Na pesa nitasaka nikitry kukubamba. Niweka tama ama fisa na kuwinda. Na spina stalegeza kama temenda kumeze. Tabaka metembeza juu ya game ninacheza. Tarimbo ni bigi lakini kaneza meza. Leo magiza ni lazima gita laweka. Ndacheza na yo body ni kama nacheza gita. Medijo ni hot kama Hilton. Na pongi yako cool kama ice in a freezer. No wanda ni kichapa na repeat ka repeat. Na madaka kila banana after banana. Kilegeza you a sister. Nda fira kama slenga. Na tingishanga bomba. Nafanya ni na choka. Na tingishanga
bomba. Your bomba big and goody. Mi napenda tu yako sampuli. Fully your goody basi topi pa mikaki. Ni nataki for your touchy. Baby give me that thing. Karura niko hunting for my thing. Michezo za gizani. Sizimi silali. Nilikakatisha makrom na machoks kibao. Nikakavutisha mandom na mashusha kibao. Kalishikisha ngajaba na manjoti zambao. Nimeshindo joni aje bado joka meao. Na design kakusoba utadhani karao. Ni hao nimespendi madhao. Ni hao nimespendi madhao. Ni hao nimespendi madhao. Ni hao nimespendi madhao. Ni hao nimespendi madhao.